Nitwa
Karibu. Ahangaha mu naho bafatira inkuru z'ibyiringiro. None mwakoze kuza. Turagira ngo rero habeho kubanza kumenyana.
Nitwa Uwizeyimana Consolatrice, nkaba mba muri uno murenge wa Byumba, akagari ka Gisona, nkaba natumiye anko wanjye kugira ngo tuganire.
Nitwa Namara Uwerni, mvu ntuye mu murenge wa Byumba, akarere ka Gicumbi, akagari ka Gacurabwenge, umudugudu wa Rubyiniro. Ubwo rero ndi umugabo ndubatse, nkuko amaze kubivuga Consolatrice, n'umwishwa wanjye yantumiye ngo tuganire.
Ashobora kubaza ikibazo umubyeyi nawe yakwemereye ngo ariteguye kuyitabira ubutumire bwawe.
Ankora, urakoze. Icyo nshaka kukubaza ni ikintu cyerekeranye n'urukundo, urukundo mu buzima busanzwe, kuko mu buzima busanzwe habaho ibintu byinshi umuntu akenera kugira ngo ubuzima bukomeze bube bwiza. Muri ibyo bintu rero hakaba harimo urukundo. Anko, ndagira ngo umbwire urukundo uko rwari rumeze mu bihe bya kera nuko rumeze muri ibi bihe turimo.
Murakoze, ni ikibazo cyiza cyane. Ngira ngo hari ubundi iyo tuvuze urukundo ni ijambo rigari cyane. Kugira ngo rero sinzi aho ngiye guhera, ariko nakubwira uko nabayeho nuko nabonaga urukundo mu binkikije. Ngira ngo aho navukiyeho ndi bukubwira umuryango navutsemo, ko nagiye nkukubwiraho ariko nkubwire ko ari umuryango twavutse turi abana 11, mvuka mbona data na mama. Reka mvugire ngo batwerekaga urukundo uko nabonaga urukundo. Njyewe ndetse mvuga yuko urukundo rutangirira mu muryango aho umuntu avukira. Nibo bakwereka urukundo bwa mbere, swat ni papa wawe, ni mama wawe, buryo kimubanye, buryo kibabanye bishobora kukwereka urukundo nk'umwana. Noneho hakazaho urukundo hagati y'abana, buryo cy'abana babanye bitewe n'uko babona ababyeyi, nabyo bishobora kubeko kugaragaza urukundo mu rugo. Aho mvuze urukundo muri cercle umuntu yakwita familiar mu rugo, cyo bita umuryango nka donc umuryango nka foyer. Aho ngaho hashobora kugaragara urukundo mu buryo imibandire y'umugabo n'umugore, imibandire y'abana n'ababyeyi. Hanyuma ndibuze kuvugana none urukundo uko narubonaga hagati y'umuryango n'indi miryango. Ngo ni ukuvuga ngo mvuye muri dalo cercle familiale ngiye muri environnement. Noneho hari ibintu rero na singiye kudefinisa urukundo, ndakubwira ibyo njyewe nabonaga nk'urukundo. Kubona data na mama bashobora kwicara mu rugo bakaganira, bagaseka, bakaganiriza abana, bagaseka, bakabacira imigani, bakabigisha uko bitwara. Cyane cyane ndibuka nk'iwacu bakundaga cyane kutubwira kwirinda ibyaha. Reka nongeremo ko bari n'abakirisito, ariko cyane cyane batubwiraga kwirinda icyaha. Kandi uko twirinda ibyaha hagati yacu, batubwiraga none kwirinda kubikorera n'abandi impande zacu. Ubwo rero tugakora tuzi neza yuko kuvugana ari icyaha, gutongana mu rugo ari icyaha, kujya kwiba ari icyaha. Mu yandi magambo, uko niko navuga badutozaga imibandire hagati y'abana, kandi ibyo ngibyo no hagati yabo tukayobonamo. Yandi magambo nabonaga ari ababyeyi bafatanije. Hanyuma aho ni mu rugo, noneho nkabona mu busabane n'abadukikije. Data yakundaga gusabana, nkabona yari umuntu usabana. Ibyo rero bikaba ari urugero nanone yaduhaga rwo gusabana n'abantu, ntabwo gusura abantu bari mu bibazo, gusura abantu habaye ibyiza, gutwererana habaye amakwe. Ibyo nibyo nabonaga mu muryango wacu bakoraga. Ubwo rero ibyo binyereka ngo ibyo ari byo byose, umuntu ugiye gusura yagize ibyago, umuntu ugiye gutwerera yagize ubukwe, umuntu ugiye gusura yarwaye, ibyo ni ibyerekana ngo ibyo ari byose hari urukundo mu mibandire y'abantu n'abandi icyo gihe cyacu. Hanyuma navuga nti uyu munsi uko mbibona, enda data njya mvuga ngo kera abantu ntabwo bari bize cyane. Data yari umuhinzi ari ku gikuru cyane, noneho agakora n'umurimo w'Imana, yari umupasiteri. Natangiye kumenya ubwenge nsanga ari umupasiteri, wenda no kwita ku bantu, gusura abantu, kubitaho, nako kazagamo. Ariko na mama nkabona nicyo cyakimwe. Noneho rero nkavuga nti ntazabirantega nabonaga icyo gihe, ku buryo data ntari mu rugo yabaga ari mu bantu, mama ntari mu rugo yabaga yasuye abandi. Abana natwe ubwo twa turi mu mirimo, nkavuga nti ibyo byose uyu munsi icyo mbona, umuntu ntiyatinya kuvuga yuko ibyo nabonaga kera ubu ngubu ntabwo ndimo kubibona. Nge mfite abana ariko njya mbona igihe mfatana nabo, kuko data yafataga igihe cyo kuganira natwe, na mama agafata igihe cyo kuganira natwe, atwigisha ibyo mu rugo, atwigisha izo ngeso. Ariko nkavuga nti uyu munsi wenda mbona hari ikintu umuntu yakwita nk'ubunyamwigendaho cyane, individualism. Abantu barashaka imibereho, abantu barashaka kwiga, nta mwanya abantu bafite wo kuganira. Yemwe sintinye no kuvuga ngo nta n'umwanya abantu bafite wo gusurana. Ibyo bigaterwa rero n'aho isi irimo igenda igana, niko ngiye mbibona. Bishaka kuvuga ko tugenda twivuriwa, isi igenda, bamwe baravuga ngo isi igenda irushaho kuba ntoya, aho abantu bakarushijeho kwegerana. Ahubwo ubona muri mibanire y'abantu n'abandi, ari ababyeyi hagati yabo n'abana, ubona hagenda aho icyo umuntu yakwita nka distance, nta mwanya bafite wo kwegerana. Ibyo rero bikamura urukundo. Noneho rero ari urugo noneho hagati y'urugo n'urundi, naho ukagenda ubona habaho distance. Donc turavuga ngo isi irimo kugenda yivuriwa, abantu fizikoma abantu bakagombye kurushaho kugenda begerana. Ariko noneho uko barushaho kugenda begerana baturana, ni kubona none hahubwo igihe cyo kuvugana, igihe cyo kuganira kigenda kirushaho kuba gitoya. Ibyo rero bigakamura urukundo mu bantu. Nubwo niyo abantu batavuganye, niba narwaye ntusure, nawe ifuza arwara singusure, nta mwanya. Ubu ni wango ibintu byose twabaye, nta mwanya, nta gihe. Ndimo gushaka uko nabaho, ndimo gushaka uko abana banjye babaho, ugasanga noneho na ba bana bamwe turimo dushakira imibereho, ariko nta rukundo, ugasanga finaruma nta. Sinavuga yuko nge navuga ngo imbere tudahinduye ngo tubitekerezeho nk'uko turi mu nkuru z'ibyiringiro. Ntekereza yuko ari igihe cyo gutekereza ngo ariko icyo umuntu yakwita kursi ku mafaranga. Dukwiriye gutekereza ngo kamemu ni ngombwa ko tugabanya, tugafata igihe n'abana bacu, tukababwira mfete koko nk'uko mbaye ikibazo cyiza, uko twabayeho na ba data, ni byiza ko dushaka ukuntu twagarura iyo valeur culturelle yo kwicarana n'abana tukaganira nabo. Kuko ndatekereza ngo umugani w'Ikinyarwanda uravuga ngo uticaye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze.
Akoze umbwiye ko mu rugo papa mama yabagaragarizaga urukundo, noneho njyewe ese uko wabonaga babagaragariza urukundo, ese wabonaga abandi bo babayeho bate mu buzima busanzwe?
Abadukikije ntagoze niba abandi
abandi wenda we izindi famiye zo hirya cyangwa se abaturanyi, wabonaga babanye bate, babayeho bate?
hariho ibintu umuntu yakwita wenda nk'ibiranga mu Kinyarwanda. Okay, mu Kinyarwanda nanone reka tuvuge ko hari akantu ntakibona wenda nabonaga icyo gihe. Donc noneho reka mvuge mu Kinyarwanda, mvuge mbese mu muco Nyarwanda usanzwe uko nabibonaga. Uyu munsi biragoye kugira ngo ncumbikire umuntu ntazi. Icyo uracyumva? Nabonaga muvoma z'abantu baza ngo bwabiriyeho bakaza kurari wacu. Kandi ntubabaze ibyangombwa. Kuvuga ngo bumwiriyeho arumva ko agomba kuza gucumbika aho ageze kuko ni umunyarwanda. Rero uyu munsi ndatekereza yuko bigoye kugira ngo umuntu aze gucumbika iwawe utamuzi. Hanyuma ako nakakwereka ngo icyo gihe habagaho nk'icyo umuntu yakwita kwisanganaho umunyarwanda kuko ari umunyarwanda, cyangwa se umuntu kuko ari umuntu akazaho agati ndurutse Bugande cyangwa se Mbuyana bunyiriye hunje gucumbika. Nta kindi uri mubaze. Ukumva ko ugomba kumucumbikira nta bindi, ukamugaburuka ukamugaburuka musazira karyama bugacya akagenda. Ubwo mu yandi magambo ukaba waguye n'amarembo kuko ibyo byo byose niba ari ayahungaho muranamenyanye. Noneho ibyo byerekanaga ubusabane nanone buri muri environnement. Ibyo nibyo nabonaga tututuru yaho ntuye. Noneho ibyo nakubwiraga byo gusabana mu makwe, byo gutumirana, kugenderana, wabonaga n'ubundi ari nk'ikintu kiri mu muco. Usibye ko n'uyu munsi cyo wenda kiriho nubwo kitari très développé. Ibyo gutwererana kuvuga ngo umuntu acuje ubukwe agomba gutwereza abantu bakamutwerera. Gusa kenshi nuko nanone iyo byandarije usanga ari ukuvuga ngo ndagutwerera kugira ngo kuko najye yo zafite urubazuka. Ariko icyo nacyo ntangira ngo ni byiza yuko tukibara nka valeur culturelle mu Rwanda donc y'umunyarwanda. Ni ukuvuga ngo yuvuge akanwa karya ndiwumve ngo kavuze induru ntiwumve. Ntekereza ko rero mu bupfura bw'umunyarwanda harimo kuvuga ngo mugenzi wanjye yatewe ngomba kumutabara kuko nanjye nta wamenya ejo ni njyewe. Icyo rero wenda nibyo nabonaga tututurudunu nabyo bigaragaza urukundo. Ariko icyo nkubwira uyu munsi birimo biragenda bisa naho bikamuka kubera ya sirimo kugenda ikurana kubwiye. Donc numva ko niba we nashubije ikibazo cyawe simbizi neza. Donc abari banyishije byari imeze gute? En fait hariho ibigaragaza nyine ko hariho icyo umuntu yakwita nka nk'urukundo mu bantu ko kugenderana, ko gusurana, uko gushyingirana meme. Kuko nta ikindi wenda ngiye kubihuza na context y'u Rwanda. Twebwe nk'ubu twevuriwe mu rugo ntabwo batubwiraga ibyo nakubwiye batubwiraga byo. Donc byo gukundana hagati yacu nk'abana, gukunda abadukikije, gukunda abavandimwe. Ariko nta bintu batujyanagamo bya abanaba. Ubwo ngiye kuvuga mfite nk'amoko mu Rwanda ibindi byaje muri 94. Ni ukuvuga ngo twabayeho turakura tumenya ubwenge tuzi gusa ngo okay, bakundaga kutubwira ngo hari abo bitanye na hari icyo bita za clan imiryango. Da mama nkabanze yakundaga kwirahira nyine ati ndi umukobwa waba data nawe tukaba tuzi ngo ni uwaba icyo bitaza ikiryango amfite imiryango. Ariko ibi byamwoko byo ujya wumva aho tututse amfite hari maison ntabyazagamo ntabyo iyo vangire ntago twayumvise iwacu. Twayumvise muri environnement bien sûr no mwifuri batwigisha gusa muri za education civique n'iki byose en fait ma premiere ko byigishwaga. Ariko ubundi mu rugo muri cercle familial ibyo twayibonaga nk'amasomo gusa kubyiga kugira ngo bitsinde muri primaire. Ariko kandi muri cercle familial ngira ngo hari ibindi twaganiraga ku muriro baducira imigani batubwira data atwicaza atwigisha ijambo ry'Imana. Ibyo byatumye tugira uko nanone dukura twageze uko dukura kamemu biturinda kujya mu mureka mvuge ngo mu byo tuvuga nyine byabaye ama byazanye ibibazo mu Rwanda kamwe mu famiye ndakuriyemo hari ukuntu baduforumye ibyo nta kuko bitari muri bo nta nubwo bigeze yo muri twe ku buryo mbese byatugoye kandi ngira ngo hari reka biragakomeza ikaba natugora kugira ngo shyira identite ku muntu ngo nuyu ngo numutu cyangwa numututsi donc ibyo bya haruko byadukoze nyine byaduforumye mundi muntu kumva umuntu ko ari umuntu nyine ibyo ngibyo ushobora kubisangamo ushobora kubisanga muri bakuru banje ushobora kubisanga mfite mu tuvukana jite twonsibere rimwe usanga kamemu ari abantu bameze batyo ibyo nabya mfite ntekeza ko ari aspe yo gukunda umuntu Pascal umuntu
wambwiye ko wakuriye muri famiye y'abakristo ni byiza kandi bijya bigira umumaro nkuko byakugiriye umumaro mu byukuri iyo urebye abakristo ba kera ukareba na n'abakristo bubu usanga n'urwo rukundo rw'abo ba kera bari bafite atari ko bimeze muri iki gihe ese anko wambwira impamvu ni impamvu yihe ituma n'abantu bazi imana n'abantu bakijijwe batagira urwo rukundo
ya ngire ngo ikibazo cyiza cyane nubwo twarezwe dutyo ariko ntabwo reka mvuge ngo icyo nako ibyo nakubwiye byose wabyita kwa education chrétienne uburere bwa gikirisitu ako burere bwa gikirisitu butandukanye noneho na conversion cyangwa se gukizwa kuko ntabwo twabyurutse sinkubwira ibyo ngibyo byose ngo wumve yuko twakoze turi abatagatifu kuko hari uwavuze ngo l'homme naturellement bon c'est la nature qui le corrompt afete cyangwa se reka mvuge ngo environnement ihindura umuntu kuko ni ukuvuga ngo Marguerite ko twabyirukiye muri iyo famiye imeze ityo apreto ntabwo twagumye muri famiye twarasohotse tujya mu mashuri turiga aho rero ugenda uhura n'ibindi ugenda usoma ugira uti ibyo rero nabyo bikugiraho influence noneho rero a certain moment data yakundaga kutubwira data yari yarakijijwe na mama yari yarakijijwe ntekereza wenda ko n'uburere baduhaye ubwinshi babuko batinyaga imana batinyaga ibyaha noneho data yakundaga kutubwira amateka ye we yakundaga kutubwira ko ibyo tubona muri famiye ibyo tubona mu rugo wacu watari byo yabayemo yakundaga kutubwira ko ubundi twarekeraga gakunda nko kutwigisha indirimbo zo mu gitabo tukaririmba ariko yabarimo kutwibwira akavuga ati mwebwe ibi murimo muririmba ngiye aho navutse indirimbo yari ihari ni data yishe mama ni mama yishe data kubwira twibwira ati ngiye urugo mvukamo bicaraga barwana mama data na mama bicaraga barwana ako mwebwe mufite umugisha kubera ko mumbona fatanije na mama wanyu noneho rero nkavuga nti yabaga ashaka kutubwira ko ubukirisito ari ubundi buzima donc gukizwa cyangwa se ku nugufata indi style de vie transformation totale noneho rero navuga ngo wambavitse ubukirisito bw'icyo gihe hari mu rukundo kandi koko rwarimo rwarimo kuko ande ho ryo gukundana hagati y'abakristo ubwabo nabonaga kuri data nabandi wabonaga yari afite rwa rukundo rwo gukundana nk'abakristo hagati yabo kuko nemera bibiliya ndayikunda iranabitubwira donc gukundana ariko cyane cyane mu nzu y'abizera ariko Paul avuga ako none ugasanga afite na rwa rukundo rurenga none rugakunda nabandi none batari n'abakristo noneho uyu munsi navuga yuko urukundo rwabaye diriwe swati kubera ko ibya bindi ndakubwiye usanga kahenshi cy'umuntu yakwita conversion gukizwa ari superficiel biri hejuru gukizwa wenda mu buryo bugezweho afete niba kera baratinyaga icyaha cyane ariyo rondeye kuvuga ngo ndakunda umuntu kubera ko ari umuntu imana integeka gukunda umuntu uyu munsi noneho reka mvuge ngo hari cy'umuntu yakwita tuvuga icyo bita capitalisme sauvage. Capitalisme sauvage ni ngo ndirukanga ku mafaranga parce que uyu munsi ntariho nta kubaho ni faranga. None urugo kwaho ko ari faranga bishobora gutuma afete mba corrompu kubera ko ndi cour salaire je. Ishobora gutuma vite nkizwa ariko nkagira nibyo nihishamo. Hakaba haba amakorruption, hakaba haba mfete inza n'abakirisita mfete bashobora kwangana ariko apa ubutunzi ni profitalisme mfete ndo ngo ndagukunda parce que hari icyo ngutezeho ariko urukundo rwa kirisita mfete burya reka mvuge ibyo nabonye ni cyo umuntu yakwita aimer sans condition parce que Imana itubwira ngo ndidukundane. Uyu munsi rero navuga ngo urukundo rwa kirisito ni diriwe kubera ko en fait nshobora kugu hajemo icyo kintu nyine ndagukunda kubera ko urero ubigeranije usanga kamemu navuga ngo ubigeranije harimo umworera umworera wambaza tsi wakora iki ngewe nabwira abantu ni uyu munsi ilifo kugaruka ku isoko kareba icyo ibiri bivuga ku rukundo. Ndufo pa kuvuga urukundo ahubwo ifo pratike urukundo gukora urukundo ikijambo ry'Imana rivuga ku rukundo ngo urukundo ntago rudiviza. Nibyo muka hari gitabo ndasomaga donc urukundo nuko ngo ntago rudiviza urukundo ni rublesa afite urukundo rurihangana urukundo rugira neza nicyo ibiri tubwira. Ntekereza yuko rero akenshi hariho ibyo tuvuga dupresha meme dales eglise ariko la pratique kabiyindi. Ubwo rero dukwiriye gusubira aho ngaho tukareba ivite icyo ibiri bivuga ku rukundo tukaba ari cyo dukora.
Nibyo mu bibazo consolatrice amabajije hari ikintu mumushubije mumubwira urukundo rwa gikristo kandi bigaragara ko namwe muri abakristo. Nari ndimo mvuga nti ese consolatrice buriya aramutse akubwiye ibiranga umuntu ufite urukundo nyawe wenda nk'umujene kugira ngo nabo bigendereho ndetse n'imbuto zarwo niba hari n'imirongo yo muri Bibiliya kuko numvise akomoza kuri Bibiliya yaratangiye kuvuga izo mbuto azongeyeho akanabikubwira ntibyagufasha.
Byamfasha cyane.
Wakoze ngira ngo reka nkubwire umurongo uzagufasha. Uwo murongo abenshi abakunda Bibiliya bawita ngo ni verset d'or. Murongo wa zahabu. Matthieu 7:12. Uzawusome. Avuga ngo icyo utifuza ko mugenzi wawe agukorera bivuze mu magambo yanjye ahubwo uzasoma urebe uko avuga. Icyo utifuza ko mugenzi wawe agukorera nawe ntukakimukorere. Wifuza kuvugwa neza uvuga neza. Wifuza gukundwa memu kunda. Afite aho hakubiyemo byose. Donc niyo haba bavuga ngo ni verset d'or. Ushaka ko abantu bakwitaho bitewe. Afite ntekereza yuko icyo ngicyo ari nacyo tubuze muri societe nyarwanda. Afite nshobora kujya hariya nkanga umuntu nkavuga umuntu amfete mu kuvuga umuntu ntarukunda amfete ni sinye nendise nendise burya ururimi donc ururimi nendi ururimi bitewe nuko warukoresheje ni indicateur y'urukundo cyangwa se ni indicateur y'urwango. Kwicara uvuga abandi nabi hari umuririmbyi ndimo numva muri no minsi uvuga ngo cunga ururimi rwawe. Ndabona ururimi ni akantu gato ariko kandi gafite umumaro munini cyane wo kubaka no gusenya. Ubwo ni wangu uburyo dukoresha juste ururimi dushaka kubaka societe cyangwa tukarusenya. Memu ni bitirimo tuvuga. Story of hope for hope. Nukubaka. Dushaka rero kubaka neza cyangwa tugasenya. Ibyo nkubwira afite ushaka kubigenderaho ukiyubaka wowe ubwawe cyangwa se kubaka societe nyarwanda. Ntekereza ngo rero uwo murongo nakubwiye kubiyemo byose ibyo utifuza ko abandi bagukorera nawe ntukabikorera abandi. Ntekereza ko rero abakubiyemo byose ya warumbajije umurongo juste wagufasha harimo myinshi hanyuma uzasome nanone icyo Paul avuga je crois muri 1 Corinthiens 13 bigomba kuba ari 4:8 nahavuga urukundo afite urukundo urukundo rwihanganira byose rwabara byose rudashaka ibyarwo rutirarira rutihimbaza urwo ni urukundo afite ntekereza ko nabyo byagufasha yes
ankura akoze cyane bigaragara mu buzima busanzwe ko nabantu atari abakristo abantu basanzwe umuntu ashobora kukubona kumva arakwanze nyuma yaho tugiriye muri ibi bihe bya genocide tubivuyemo ubona ko abantu benshi bafite uburyarya muri bo kandi ko udashobora kumenya umuntu gukunda n'ukwanze ese nkanjye urubyiruko wangira nkihe nama cyangwa se wampa ubuhe buryo bwo kugira ngo menye wenda ko kanaka yaba nkunze cyangwa se uriya yaba nyanze
ni ikibazo gikomeye ariko kandi akera ngikunda gusoma nikaga muri secondaire umwaka wa gatatu nsoma igitabo cyitwa Gouverneur de la Rosée nasomye mu ijambo umuntu avuga ngo la confiance c'est comme un mystère la confiance c'est comme un mystère ukoresheje ijishobora kubona umuntu gukunze cyangwa ukwanze parent tjet ushobora kubona umuntu gukunze cyangwa ukwanze ariko ngira ngo icyo nshaka kuvuga hangaha si ukuvuga ngo ubwanyazereka mwanga ntago uzimisha umuriro ntago uzimisha undi muriro ahubwo amazi ashobora kuzimya umuriro ndatekereza ngo ni nayo sokere abantu batamenya vite yo guhindura ibintu cyangwa yo guhindura isi isi ni ibiri domine par la haine ntekereza ko twebwe turiho kugira ngo twubake vite sosiyete noneho iri mu rukundo ntekereza ko rero wowe ngira ngo icyo kugufasha cyane kugira ngo umenye ukwanga cyangwa ugukunda plutôt navuga nti usibye kunabibona wabibona umuntu kwanze niba kimwe navuze par un geste par un clin d'œil ushobora kuvuga uti kanaka ntankunda igikuru cyane si ukumenya ko atankunda ngo nge ngiye gukora nte niba ashaka kuba muri societe afite yuzuye urukundo nakora nte namwitwaraho ni ntekereza ko rero ari icyo ndakubwiye kurwanisha juste intwaro y'urukundo kuko urukundo ntirujya rutsindwa afite urukundo ntirutsindwa igitsinda ni wango akenshi utsindwa afite iyo urwango ruturutse imbere yawe ukarwanisha urwango uratsindwa ariko iyo urwango ruturutse imbere ukarwanisha urukundo afite uratsinda ntekereza yuko aricyo n'abanyarwanda dukeneye cyane sosiyete afite irimo byinshi donc ubona nyine kuko urukundo rwakonje nko kwayivugaga ariko ntekereza ko nk'umukobwa ukibyiruka ukiri muto yego ukeneye cyane ufite kurwanisha urukundo wenda nta rukundo metre tugira ngo mpime ko kanaka ankunda nikigera nkunda ho sinakizi ariko ngira ngo mukwirinda undi kuvuye ko kanaka ahubwo plito akwanga wabyitwara mu mutenge ntekereza ko ari nacyo kibazo wakagombye kwambajije donc ko ukwiriye juste kurwanisha urukundo ibi nkunze kubyigisha abantu benshi cyane mu nkorana na community cyane iyo mfasha umugabo n'umugore mu rugo vuga ngo umugabo ateye hejuru n'umugore agatera hejuru urwo rugo rurasenyuka ariko iyo hari uzamute ni ngombwa yuko hagira uca bugufi kugira ngo bahure kuko burya iyo nciye bugufi mba ndimo nkwemvita nawe n'ubwo ari hejuru ngo nawe ca bugufi tuvugane ariko iyo uzamutse nkazamuka burya mba ndimo kukwemvita ngo nawe ngire uzamuke none ugasanga rero umuriro uratse ariko iyo uzamutse ngaca bugufi mba ndimo ngutumira ngo icara hasi tuvugane iryo ni ibanga rikomeye cyane juste nanone ryo gukonfronta urwango faut quand même kurwana ukoresheje urukundo ntabwo ngira ngo rutabane n'uwarimye ngo n'amazi menshi ntiyazimya urukundo urukundo rero ni intwaro ikomeye cyane dukeneye kandi nk'abanyarwanda ukeneye nk'urubyiruko nk'umujene ukibyiruka juste kurwanisha urukundo
none se uramutse umenye ko mugenzi wawe akwanga cyangwa se runaka akwanga wowe ugakomeza kubatireka mukunde ariko we ukabona adafite ubushake bwo guko wenda urwo rukundo mwakongera mugakundana cyangwa nk'urugero nko mu kazi mushobora kwangana mupfa ubusa cyangwa se mushobora kwangana mupfa abantu babateranije, ariko wenda wowe ukagerageza gushaka uburyo ki wakongera kwiyegeranya n'uwo mugenzi wawe mukongera mugakundana muri ya sense yo kuvuga ngo ukomeze urwanisha urukundo mu kwanga uwo nguwo ukwanga aramutse ubona ko nubundi adafite volonte yuko mwakongera mugakundana, aho wabigenza ute? Urakomeza ukamukunda uri usubira inyuma ukiratira ukaguma aho ngaho ntugire ikindi ukora, wabigenza ute?
Biterwa n'icyo ukora kugira ngo mwereke kumukunda. Biterwa kuko nakubwiye ko burya mu rukundo habamo rojestiwe ravet uko witwara imbere y'umuntu, habamo afete rurangaje uko umuvugisha. Akenshi ibyo nabonye par experience. Iyo utsindiwe hamwe cyane ku muntu nk'uwo ukoresha ahandi, rojestiwe ishobora juste kwishyura. Iyo mvuga rojestiwe niwa ngo uriya muntu murahuye uramusuhuza. Icyunzi cy'ibyo nakoze mu buzima nkabona birariyusisa. Izo ntacyo ashobora kuzanga bitewe na degre juste agezeho mu kukwanga. Ariko n'uzimuha bwa kabiri bwa gatatu ntazazanga. Kandi nibyo nakubwiye ko uba urimo kumwimvita ngo izo ntoki zizane. Iyo umuhaye zawe urimo kumubwira ngo nawe zani zawe, ntushobora kumwemvita kabiri gatatu azikwima. Icyo ni kimwe. Sasa rero gestuelle kumusura en fait c'est très cyose niba ujya kugera iwe agakinga ashobora kugukingirana rimwe kabiri bwa gatatu ntaga azagukingurira. Ibyo nibyo nzi par experience. Noneho rero aho niho navuze nti logestuelle ashobora guhura n'ikibazo yarwaye tuse nacyo ibiri tubwira. Umwanzi wawe nasonze umugaburire. Nagira inyota umuha amazi. Ça c'est biblique. Abenshi bashobora kubikora nanone afetereka nacyo nkikubwire. Ushobora kubunyanga afete nkaguha amazi kuko ndi umukristo, nkaguha amazi, nkaguha ibiryo washonje, kuko ibiri yavuga ngo nugira utyo ngo uzaba urimo kumurahuriraho umuriro. Ushobora kubikora bitari mu mutima, ndimo mvuga ngo nkurahuriraho wa muriro, ariko iyo mbikora mbitewe n'urukundo byanga byakunda. En fait je suis convaincu que urukundo runesha urwango. Comme la Bible nous dit umucyo unesha umwijima byanga byakunda. Rahene cyangwa urwango ndugeranya afite n'umwijima. Aho urukundo ruje rero byanga byakunda umwijima urahunga. Uzabigenza urebe. Ntekereza ko rero nicyo dukeneye jute muri sosiyete nyarwanda.
Mu bisubizo biri kuboneka konsolatrice, ntekereza ko harimo inyimpanuro zihagije, ariko ntekereza ko nkireba waramutse akubwiye ni izihe ntambara we umusore yahuye nazo mu bijyanye n'urukundo, ku buryo nawe ubu ngubu nubwo uri umwana ukaba uri kubaza ibyo byose, nawe bishobora kugutera kuzahangana n'ubusore n'ubujene ukabuvamo ukarinda umugabo nk'uko angana, urabona amaze kuba umugabo mukuru. Bivuga ngo hari intambara yabonye mu rukundo kandi hari n'ibyiza yabonye mu rukundo. Ibyo ngibyo byose akabikubwira akanakubwira n'imbaraga yazikuye mu buryo bufatika kugira ngo abashe kwihangana kandi uyu munsi ababasha kukwigisha urukundo.
Ngiye kukubwira agakuru gato data yambwiye ka onkere ntange amfite ka onkere wanjye uva indi imwe nawe. Afite bigeze kubaho yarafite mukuru we, noneho data yajyaga tubwira ko bagize ikibazo cy'umurima, hanyuma icyo kibazo cy'umurima barawuburanira data aramutsinda. Ako data onkere ntiyanyurwa, data aramutsinda mu baturage ariko onkere ntiyanyurwa. Ku buryo rero igihe kimwe data tubwira ko yagiye guhinga wa murima, uwo onkere ngo akamusangayo afite umuhoro witeguye nyine ko agiye kuba agiye kurwana. Ako data yari yarahindutse kimwe rigeze kubwira arakijijwe. Ubwo rero data yatubwiraga yuko uwo onkere yasamutse akamutuka begeranye, noneho akagera naho ashaka kumutema anamukozaho n'umuhoro rwose hano kwitama. Data yajyaga atwereka inkovu. Data nawe yari afite umuhoro we. Noneho ngo ijambo yambwiye ati rero urabona wowe amaraso arimo arava wantemye amaraso arimo arava iyo Yesu ataza guciye amaboko iyo ntakizwa muri make ubu ngiye mu yandi magambo mba ngutemye nkakurambika abagore bacu bakaba abakazi uyu muri mato urimo dupfa twese tukawubura kuko ntango nari kukwica bakagenda bakamfunga burundu umurima ukawubura nanjye si nkawubura kuko nari kuzagwa mu buroko atari kwamfeta amaboko atemana Yesu yari yaciye umuhoro ngo ariko amaboko atemana Yesu yari yaciye noneho rero ntago byagarukiyeho uwo onkle yaje guhura n'ikibazo gikomeye cyane yaje kugira uburwayi ndashaka kwereka yantwaye yitwa urukundo uwo onkle yaje guhura n'uburwayi bukomeye nyuma yaho byo byarabaye ararwara amaze kurwara akandi kantu nsubiye inyuma gato yaramwangaga ku buryo iyo yamaraga gufata icyo bita umusa yahagaraga ku gasozi nk'hariye buri gihe kandi agahamagara data ati yewe Karekezi data yitwaye Karekezi akamutuka akifata ku ganga akamutuka data akamwihorera data rero yageraga yatubwiraga ati buri gihe bitutsi afete ibitutsi bigarukira ubitukwa yigaramiye en fait les insultes font plus de mal à celui qui les lance qu'à celui qui les reçoit data yatubwiraga iryo jambo mu kinyarwanda ndarifata noneho rero reka nsubire kuri oncle byari imeze gutyo amutuka amwandagaza ku musozi ariko yaje kurwara rwa rukundo rero data ni wafashe ya mbere kujya gushaka abantu bamuheka kujya kumujyana mu bitaro yari afite umugore warwaye umufunzi igisebe cy'umufunzi we n'ubaracyariho ahantu bagomba kujya yagombaga kumujyana mu bitaro hari ibirometero hari nk'ibirometero nka 50 afite akavuro kandi ibirometero nka 50 ubwo rero kubera ko onkri kwiho no kwanga data no kumusozi basaga naho amwishuje kubera ubugome ubwo data rero we kubera ko yari reka mvuge ngo ya afite yari umwarimu w'ikanisa ahantu niwe wafashe iya mbere no mukorganiza abantu kugira ngo bamuheke bamuheka numva Pasika bamukunze ahubwo bamuheka kubera data amugije mu bitaro kubera ko umugore yari afite igisabo cy'umufunzo ntiyashoboraga kujya akora ibyo birometero 50 agemuye data sigategetse mama kugira ngo ajye amugemurira baramurwaje arakira akize ndibuka iyo yageraga aho ngaho data atubwira ibyo mama nawe yahitaga interveni mama aratubwira ngo rimwe rero arimo guhinga reka onkri wari umenyereye gucaho abatuka noneho ngo aze kumuca ahahinze amusuhuzi wacu baravuga ngo mwakora ati murakora no mu kinyarwanda yiba ati murakora mama rero ngo arikangagira ngo hararabonekewe areba inyuma kugira ngo arebe umuntu umushuhuje asanga ni muramuwe kimubera igitangaza rero ku buryo rero ngo yatashye niyo nkuru ya mbere urabyumva nyine yabwiye data ati kanaka anyuzeho arasuhuza data ngo yaramubwiye nk'ibyo ndimo nkubwira iyo byose ntabwo ushobora kurwanisha urukundo ngo utsindwe igihe cyarageze uwo onkre nkubwira njye nagiye kumenya ubwenge nsanga ari umuntu uri mu ikanisa ukora imirimo mu itorero ari umuntu w'imana kuko ngo igihe cyarageze nyuma yo gusuhuza mama ahubwo asanga data ati ndashaka ubu ngubu gutangira icyo bita kujya ku gice kugira ngo mbese nige mbatizwe nk'umukirisitu ibyo byarabaye ajya mu itorero data aramwigisha aramubatirisha ahinduka umukirisitu hanyuma kera kabaye twebwe ibyo data yabitubwira kuko onkle ndanamuzi yapfuye vuba ahangaha ndamuzi iyo data yatubwiraga nk'ibyo twumvaga ari imigani onkle ubu tubwira mwagiranye ibyo bibazo nuriya cyangwa nundi ati nuriya bishaka kukwereka ngo igihe cyose ntushobora kurwanisha urukundo ngo utsinde utsindwe nakubwira ko rero kuri icyo kibazo en fait iyo ni experience nkura kuri data hanyuma kandi nanjye mu buzima wenda nuko igihe kigisa naho kigiye kurangira nanjye utuntu nk'utwo twagiye tumbaho kenshi muri societe cyane muri komunite y'abanyeshuri niga ngeze hanze mu kazi nagiye mpora dutambara nk'utwo kwangwa ntabwo bisaba yuko ba donc uzitonda fete hanze societe niko tuyiviva kuko ni ukuvuga ngo hari ubundi ni ukuvuga ngo icyo bita rekonfuri konfuri mu bantu nicyo bita inera ntabwo tubana nazo deze tranfete babana aho abantu babiri bari ikerekana ko hari ubuzima haba hari de conflit.
Mm-hmm.
Conflit par definition no kuvuga ngo niyo bita opposition deposition.
Mm-hmm.
Opposition d'opposition.
Mm-hmm.
Infiti position ukayopoza ça crée des conflits. Bikwereka ngo nta société igira conflit. Noneho rero aho nakoze société mbamo yatubivuru de conflit.
Mm-hmm.
Conflit cyo gushyira mu bantu. Hanyuma rero buryo hari za conflit yo zimanifeste niho tuvuga ngo hari urwango hari. Ni ikintu kiri dynamique. Ubwo rero nanjye nagiye nzinyuramo. Suwato ko umuntu akakugendaho mu kazi ntacyo mupfa n'iki byose. Kabisa ntacyo mupfa kubitewe nuko uko wifata petite ntibyamunejeje. Opposition d'opposition. Ngiye gisohoka mu ishuri nahuye n'icyo kibazo. Sinari nakanakishijwe yewe reka mbikubwire. Ariko biri mu nzira zatumye noneho nkizwa afete ngiye afete gukizwa kwanjye. Ndisita de conflit nari impuye nazo donc ngisohoka nk'umuje nuvuye ku ishuri n'iki byose donc mpura na za conflit ntazi rwose nibaza n'impamvu yazo ariko zambereye juste insara zizo kugira ngo menye imana cyane donc pour te dire que ni ibintu byandinze ariko muri uzirinde cyane cyane muri situation nk'iyo ngiyo gushaka guhangana uzirinde juste urwango ntuzahangane narwo wangana uzahangana narwo amfite quand même uzabanze wimetrize wigemo uvuga uti ya situation ngiye kuyafronta par l'amour uzagera kuri
nakoze none kubyerekeranya n'urukundo nagira ngo ese wangira izihe nama buryo ki nshobora kwifata cyangwa se buryo ki nshobora gufasha bagenzi banjye nkanjye wo mujene kugira ngo nibura tuzamuke dukundana twese dukundisha nabandi kugira urukundo mwangira izihe nama
hari ikintu le partage cyo bita le partage ni ikintu cyambere ikiza cyose ufite gerageza mfite gupartaja nabandi icyo ni cyambere wenda nakubwira hari ikiza wumvise gishobora kubaka mugenzi wawe wikigira Socrate mfite gipartaje nabandi bajene donc abo mukorana ugendamo afite urinde ururimi rwawe ni adversaire d'or urinde ururimi rwawe cyane cyane kuko muri societe nongere nkubwire ngo ururimi niyo ntwari ikomeye cyane yubaka cyangwa igasenya kubera iki habaye genocide cyo bita mfite transmission de génération en génération turi cyara ku mashyiga cyangwa ku muriro twoti wacu mungu nakubwiye ko hari byo ntabonye wacu ariko suvuga ko ahandi bitabagayo wenda aho kugira ngo tuvuge ibyubaka mbuge shaho uzibesheho utyo uzabe hutya ugasanga tukuvuga ibindi byamuko n'iki byose afete ururimi ntekereza ko rero nakugira nama ki rinda ururimi rwawe uko ugiye gusohora ijambo uvuga utiri ijambo ubu ngiye kuribwira juste ramwubaka ashobora kugendera akagira hagera heza le partage y'ikiza haba mu kuvuga haba mfite mu kwitwara gerageza bagenze bose bo muri kumwe mugerageze gupartaja ibyiza bigurimo kandi birahari byinshi ibyiza tuba tubizi hanyuma ikindi yes nkubu tuganiriye ibireka ngo y'urugero tuganiriye sinzi wenda niba hari icyo byagufashije byakubatse nakubwiye uko nabayeho nabyirukiye hafamye nabayemo uko nakuze ibi ngibi nabyo bwabyo amfite mbyita yuko ari partage twakoze niba hari icyo wumvise positive gerageza kukigira icyawe hanyuma nuhura n'undi afite ukimubwire nakubwiye kuri ya de conflit no mu rubyiruko zibamo amfite mwebwe donc encore jeune zibamo muri izo conflit gerageza kamemu umuntu nakubwira nayo mubwire neza umuntu natagusura musura gerageza kuko naguye yuko aho rumundi igezeho irimo iragenda turimo turavuga ngo irabantoya ariko mitima yabandika banini kurusha ahubwo gerageza rero muri iyo context wowe niba wumvise byose twaganiriye ukorera difference gukora la difference ariko mu byo positive kugira ngo Kagame ni ukunda kwiyuprezida Kagame ni ukunda gukorera iryo jambo donc gukora la difference gushaka difference mu bintu byose eh donc ngira ngo il faut que vraiment tu sois une fille différente niba hari byateye abajene n'iki byose soit vraiment différente et la carité c'est la différence ushaka kumera nk'abandi bose niba bitwara gutya bumwe mu buryo negatif gerageza kame kuba positive mu myitwarire bivugire icyo nicyo kikugira umuntu afite utandukanye et puis cyo ngicyo nicyo kikugira rareme kuri marche
murakoze ndatekereza ko uramutse ufite nk'ijambo rya nyuma waba wenda kubwira abakire wawe
anko urakoze cyane kubwo ibyo maze kumbwira kandi ndagushimiye kuko byanyubatse cyane nibyo ntari narasobanukiwe nabashije kubisobanukirwa wakoze
wakoze cyane nange ndagushimiye ngira ngo nongere mvugiye ngo utaganiriye na se ntamenye icyo se kuri yasize avuze ni byiza yuko urubyiruko mwegera abantu bakuru bamukaganira kugira ngo umenye ni ubuzima murimo aribwo natwe twabayemo ni biki quelles sont vraiment les valeurs positives twabaye twavivye mu gihe cyacu zagiye ziba decanter zikavaho ese uyu munsi twazigarura dute ntegeza yuko amfite kuganira nkuko nguko tuba tugamije kugira ngo ibyo twabonaga muri societe nyarwanda icyo gihe muri fayi wacu byari positive bya turebe uko twakongera tukabigarura kugira ngo mwebwe yabafashe namwe kuba kamfite societe nziza rero nange ndagushimiye consolatrice wagize neza uragahora utekereza kuganira n'aba oncle bawe